She's so fine, I know. She make me no stress, yo lele. Kitandani kwenye sofa njo. Mwendo wakanga nyepesi, yo lele. She never ever call me.
Waya ni maniyo.
Hata simu ni kapo kechoni.
Hauliza kinaniyo.
Hey, she the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no. She the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no. Oh.
DJ Neptune, bring me the rumba. Bring me the rumba. Kunde boy, mtoto kunyumba. Mtoto kunyumba.
Let's go.
DJ Neptune, bring me the rumba. Bring me the rumba. Kunde boy, mtoto kunyumba.
Kwenye kiganja nikatulia,
hey.
Sina uchanja baby,
hey.
Sina uchanja baby. Kina kirefu nishazamia,
hey.
Pana undefu nishanogewa,
hey.
Chukucha chanja baby,
hey.
Chukucha chanja baby. Your love is lolo, I never let you live solo. Kwa penzi lako mini kolo, oh. Mini kolo, nipashe kiporo. If you don't mind just be madulo. Yako matai nisipu.